nje silanduke sibone izwi likaThixo elisikhuthaza uba masicule. IBhayibhile phaa kuncwadi kaIsaya iverse ngu-42 ithi iBhayibhile phaya, vumani kuYehova ingoma entsha, indumiso yakhe kwaseziphelweni zehlabathi, nina bahlala kuye baye elwandle nenza liseko yalo, nina ziqithi nabemi bazo. So uThixo ufuna sivume ingoma kuye. Naphaa kuncwadi yendumiso kwakhona ngu-81 verse 1 ithi iBhayibhile phaya kaAsafu ithi, memelelani kuYehova igwiba lethu, dumani kuYehova kaYakobi. So masivumeni ke ingoma, emveni koko sibe kanti siyaqhubekeka nesevisi lena. Ikhona ingoma ephaya kulamaculo ethu alapha eBaptist, kulamaculo ethi usizi nalo lumi lodwa. So sawucula la ngoma. Hua yindlu kunazizimi zodwa, nabubube lebumi bodwa, emnqamle zwe la ezulwini yaze nza umntu ebantwini yenziwidi nile tubo elai zithunywa phansi zagqwalasela futhe zanzi zibonayi simanga eso utandolwe tuloma pina emnamle zweni emnamle zweni emnamle zweni ngaphela yonke ityala hlawulwe lonke izono zixolelwe zonke zweni emnqamle zweni emnqamle zweni. Amen. Enkosi kakhulu bazalwane. Njengoku sawuphinda sicula ingoma nje yesibini. Emveni koko sizawuya straight kwi-devotion yethu yangalentsasa. Khumbuleke apha eMatibabeyi Baptist Church qho xa sidibana sisoloko njalo sine-devotion ngoba sinenjongo yokuba ilizwi likaThixo lingene ezintliziyweni zethu nasezingqondweni zethu ukuze iintola zikaSathana sizoyise. Kufuneka siyazi ke singabazalwane, singabantu, sinye isixhobo uThixo asinike sona sokuba simoyise uSathana nobuxoki bakhe lilizwi likaThixo. Kwaye sinye isixhobo esawukwazi ukuphakamisa impilo yethu lilizwi likaThixo ngoba lona linezethembiso zakhe. Ngicela sicula ingoma ethi wazithwala izono uYesu, zingezono zethu, walihlawula ityala uYesu lingetyala lakhe. So ndizawucela sicule le ngoma emveni koko singene kwi-devotion yethu yanamhlanje. Wazithwala izono zono Yesu zinge zono zaha walitaula ya la Yesu linge ya la la wa ungumtu wa ha ungumtu o nenzi o nenzi zi la pala la pala lika zila ka zila ko kuinwele we yizi poso Tanjwa Hezonwe Hezonwe Ni Helo Gazila Si Siyatlanjwa Mezonwe, mezonweni, melokazi lakho. Amen. Enkosi kakhulu. Njengoku ndizawucela sihlaleni phansi, sithathe iBhayibhile zethu. Lelo xesha ke lokuba sijonge isifundo sanamhlanje sakusasa i-devotion, devotion namhlanje. Phambi kokuba ndenze nantoni na, mandibulise ke bonke abalapha ebandleni, ndibulise kuni nonke, koomama, koosisi, kubantwana abatsha, kubantu abatsha, kubazalwane bonke abantwana, ngelihle igama lika Yesu Kristu. Amen. Masimbulele ke uThixo kakhulu bethuna ngokuthi esikwazile ukusivusa. Akalali yena, akuzeli, usoloko njalo engumgcini wempilo yethu. Namhlanje silapha endlini ebizwa ngegama lakhe, masazi ukuthi ukhona phakathi kwethu, nokuba singangamboni ngeliso lenyama, kodwa iBhayibhile isixelele ukuthi uma ngaba sihlangene ngegama lakhe, sibabini sibathathu, yena uba ngowenani. Amen. So uThixo wethu esimkhonzayo ke akaxoki, kwaye uThixo wethu esimkhonzayo akasiyekeli. Silapha ke namhlanje phansi kwemeko yecorona, yesifo esigqugqisa ihlabathi lonke, kodwa uThixo usekunye nathi. Ndiyafuna nje ukuthi phambi kokuba singene nje kule devotion yethu, simcele uThixo ezinhlizweni zethu ukuthi ayincede impilo yethu. Qho maxesha onke xa kuvulwe izwi likaThixo, kube khona izinto ezizawuthi zithethe nempilo yethu ezilapha ezwini likaThixo. Namhlanje phambi kokuba nje lifundwe izwi likaThixo, ngicela ukunika i-challenge ukuthi qho xa ungena uphuma apha eMadiba Bay Baptist Church, khawuzibuze umbuzo xa uphumayo ukuthi yintoni na endifumeneyo elizwini likaThixo. Ungathi yintoni endifumeneyo kumfundisi waphaya, kodwa yintoni endifumeneyo ezwini likaThixo ezawuthi ikwazi ukundenza ndikhule ekumazini, ikwazi ukundenza ndikhule ekumthembeni ngakumbi, ezawuthi ikwazi ukundenza ndikhule ekuxhomekekeni kuye. So into oyidingayo ezawukwenza zonke ezo zinto ndizikhanganyileyo, ezawukwenza ukhule uxhomeke kuThixo kwaye ungoyiki kweli xesha sikulo, kukuthi uphulaphule ilizwi likaThixo, kwaye ungapheli nje ukuliphulaphula, ulinyibilikisela entliziyweni yakho, kwaye ulisebenzise. Masikhawulezeni ke siye phaya kwi-devotion yethu namhlanje. And kule veki zayo ke kuzawuba khona abashumayeli ababini abazawenza i-devotion. So siyavuya kakhulu ngokuba uThixo esinika ithuba lokuba silifunde ilizwi likaThixo, because ngeyona nto esikhuthazayo, esithuthuzelayo, kwaye isinika umkhombandlela. Phaa kuncwadi yamaGalati, incwadi yamaGalati, cela sijonge phaa kuncwadi yamaGalati isahluko sesihlanu, incwadi yamaGalati isahluko sesihlanu. Namhlanje sizawujonga i-devotion yethu. Devotion yethu ke it's less than a minute. Sifunde izwi likaThixo silicacise nje phansi komzuzu, emveni koko siqhubeke neservice. Sizova ke ngoko intshumayelo esizawuthi sive ephangaleleyo intshumayelo le. Khumbuleke izwi likaThixo ke likho, likholo for inhliziyo yethu. Uba ngaba wena uyayitixa inhliziyo yakho, uyayitixa inhliziyo yakho, awufuni ilizwi likaThixo lingene kuyo, uzawufumana ukulahleka entliziyweni yakho, uzawufumana ukubhadula nokuthi ungabi nakukhanya entliziyweni yakho, ngoba izwi likaThixo lizisa izinto ezininzi entliziyweni zethu. Lizisa ithemba, lizisa ukukhanya, lizisa ukukhululeka njalo njalo. So masijongeni ke apha kwincwadi yamaGalati sonke, mosifumene kwabaphethe iBhayibhile zesiXhosa ngu-1347 phaa phezulu inamba, 1347 inamba phaa phezulu. Kwezinye iBhayibhile inamba ke ziba lapha ezantsi. So 1347 uzawuya straight phaya. Sifunda incwadi iBhayibhile elapha esisebenzisa apha elantukeni eMadiba Bay Baptist Church ke, iBhayibhile kuthiwa ngu-King James, iBhayibhile engazisikipi ezinye izinto kodwa ethetha ngqo. So kuchapter ngu-5 verse 1 masifundeni. Ibhayibhile ithi phaya, yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wasikhululela kuyo, nize ningabuyi nibanjwe yijokhwe yobukhoboka. Ivesi yethu izawuphela phaya, masiphinde. Yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wasikhululela kuyo, nize ningabuyi nibanjwe yijokhwe yobukhoboka. So apha zimbalwa izinto ezichaciswayo ezizawuthi zibenefithe ubomi bethu njengabantu abaqhubekeka ukuphila kwanamhlanje. Okokuqala, uPaulos ubhalele elibandla laseGalati, and elibandla laseGalati kwakukho amakholwa, abantu abafana nam nawe namhlanje abebemlandela uYesu Kristu, bekholwa bemane besiya ecaweni, kodwa bekungena imfundiso ngemfundiso ezibenza ukuthi basuke kuThixo, ezibenza ukuthi ilantuka imfundiso kaThixo bayithathele phantsi, ezibenza ukuthi ezimfundiso babeziva ezisuka kwezinye iindawo bezibenza baye ehlabathini baxhomekeke kwihlabathi, bezibenza ezifundiso ukuba uloyiko lwabo alufane nolo hlabathi, njalo njalo. So uthi ke ngokuPaulos apha, hey mamelani, yimani enkululekweni athe uKristu wasikhululela kuyo. So aba bantu kuyabonakala ukuthi babengamanga enkululekweni uKristu athe wasikhululela kuyo. So ndifuni ndiye ndiyazibuza umbuzo apha apheli izwi likaThixo, because maxesha onke ndilifundisa ukaThixo ndisoloko ukuze ndifumane ingcaciso kwaye nokutya okubalaseleyo kufuneka ndilibuze imibuzo izwi kaThixo, kwaye alindisappointi, liyandiphendula. So ndiye ndabuza ukuthi ngeyiphi le nkululeko esikhulelwe kuyo, and kwafumaniseka uba uThixo apha uyayiveza kwalapha kule vesi, uthi iBhayibhile apha, yimani enkululekweni athe uKristu wasikhulela kuyo, nize ningabuyi nibanjwe yijokhwe yobukhoboka. So amagama abalulekileyo phaya, number one kukuma, number two phi enkululekweni, number three amagama abalulekileyo kukuthi uKristu wasikhululela kuyo lo nkululeko, and then number four amagama nje izinto ezibalulekileyo ifuna nizibambe, uthi apha ningabuyi nibanjwe yintoni? Yijokhwe yobukhoboka. So okokuqala kufuneka siyazi ukuthi asinoxanduva lokuma kwinkululeko uYesu Kristu athe wasinika yona. Ivelaphi lo nkululeko? Inkululeko ize noYesu Kristu mhla efika apha ehlabathini, efika sibhadula, efika singenanto inako ukusinceda. Amandla ethu, ngicela ninceda abantwana bangangxoli, amandla ethu nobulumko bethu nento zonke ebesikwazi ukuzenza beziye zasifeyila, and then bekungekho nomnye umntu onokwazi ukuthi azisindise. So ngoko ke inkululeko ibingekho, besiphila phantsi kobukhoboka bokukhoboka, sikhotyozwa sisolo. So ekufikeni kwakhe uYesu Kristu nguye oye wazisa inkululeko, inkululeko leyo ethe yamkhosta, kwanyanzele ukuthi aphalaze igazi lakhe, yamkhosta ubomi bakhe uYesu Kristu, yamkhosta ukuba aticelwe, enziwe yonke into, akuhlekiswe, anyeliswe ngaye, ukuze thina namhlanje sibe ngabantu abakhululekileyo. Zange ifumaneke lula, njengoba siyazi nakwilizwe lethu namhlanje ukuba inkululeko ekhona ehlabathini kwimazwe ngamazwe, kuye kwaphalala igazi labantu abebelwela inkululeko. So uYesu Kristu yena zange ayilwele inkululeko, wayizisa. UYesu Kristu uye wayizisa emveni koko wakwatyunyuzwa ubomi bakhe ukuze thina sikwazi ukufumana lo nkululeko. Uthi ke nguPaulos xa ithetha apha, yimani ke kuloo nkululeko athe uKristu wasikhululela kuyo, nize ningabuyi nibanjwe idyokhwe yobukhoboka. Zintoni izinto esiza kuma ngazo? Mose umzekelo, umntu xa emile uma ngeenyawo ezimbini, imbiza xa imile ima ngamanqina ayo, sometimes kuba khona amanqina amathathu, njalo njalo, and itafile xa imile inamanyawo ayo ayi-4, and ezinye ke namanyawo mhlambi more than 4, ayi-6, njalo njalo. Kodwa wena nje ngomntu olandela uYesu Kristu, wena nje ngomntu oshunyayezwayo ngoYesu Kristu, kufuneka ume ngantoni kule nkululeko? Kufuneka ume ngokuthi izimandidi amanyawo kuma kule nkululeko number 1 lilizwi likaThixo. Ukubanga bawunalo izwi likaThixo kuzoba nzima ukuthi ume, and then kumiwa njani? Kumiwa ngeassurance, because of izwi likaThixo uzasinika assurance, lizasinika izithembiso esingaxokiyo ezasibangela ukuba masime noba abantu sebethetha kakubi ngoThixo. So inyawo lokuqala kufuneka sime ngalo ukuthi sifumane inyawo lokuthi silazi izwi likaThixo. Number 2, kumiwa ngomthandazo. As iBhayibhile sithi imani ngoko, and akhona omnye umuntu onokwazi ukuma ngesibhukubhuku mhlambi ame nje engenazinyawo. Kufuneka kube khona inyawo. So inyawo zakwamoya ekufuneka sime ngazo kule nkululeko uKristu asinike yona singamakholwa aphile enyameni lilizwi likaThixo. Number 2, ngumthandazo. UmKristu ongaphili ngomthandazo, ongathandaziyo, ongalifundi izwi likaThixo, ithetha ukuthi loo nto uzibeka engozini yokuthi angami enkululekweni, uzibeka engozini yokuthi abiwe kwinkululeko athe wabekwa kuyo nguKristu. Uzawubiwa yintoni? Uzawubiwa bubuxoki beli hlabathi. Uzawubiwa yintoni? Uzawubiwa zizinto ezenzekayo nemeko ezawuthi zikususe kuThixo, ungakwazi ukuma kule nkululeko akunike yona. Kanti uba ngabunali ilizwi likaThixo, lona lizawukwazi ukuthi likunike ibalansi, because umntu xa emile kulapho efumana khona ibalansi. Because of into engafunekiyo apha, the reason why uPaulo sethi yimani kuwa. Akafuni uThixo siwe, akafuni ukuba siwe siwele kwinto engeyiyo inkululeko yakhe. Hallelujah. Uthi imani ngoko enkululekweni athe uKristu awasikhululela kuyo. Funeka siyazi ke bazalwane, into yesibini ekufuneka sime ngayo ngumthandazo. Into yesithathu ekufuneka sime ngayo bubuhlobo, bubudlelane noYesu Kristu. Ngoba asikwazi ukuthi ndime ngezwi likaThixo kodwa sibe singena relationship noYesu Kristu. Ezo zinto azizusinika ilanduka i-identity okanye zisinike amandla okuma ne-confidence yokuma kuThixo. Into ezasinika i-confidence yokuma ngezinto zimbini bubuhlobo ne-relationship esinayo noYesu Kristu. And nenkululeko iza xa sithe samamkela uYesu Kristu. Akho nomnye umuntu onoyifumana inkululeko kaYesu Kristu ngemali yakhe. Akho nomnye umuntu onoyifumana inkululeko kaYesu Kristu ngokuthembeka kwakhe kwizinto ezilungileyo. Kufuneka sibe nobuhlobo noYesu Kristu okanye simamkele njengeNkosi noMsindisi wethu. IBhayibhile ke ithi uvunywa ngomlomo, ufuneka uvume ngomlomo ukholwe ngenhliziyo ukuba uYesu wavuswa nguThixo kwabafileyo. Ithi iBhayibhile wosindiswa. And then okokugqibela ithi iBhayibhile apha xa ithetha not only kufuneka simile enkululekweni uThixo uKristu athe wasikhululela kuyo, kodwa kufuneka singabuyi silwele ntoni? Ukungabuyi sibanjwe yijokhwe yobukhoboko. Why uThixo engafuni sibanjwe yijokhwe yobukhoboko? Ngoba ebukhobokeni abukho ubumnandi, ebukhobokeni alukho uncumo, ebukhobokeni alukho uvuyo, ebukhobokeni akukho zinto zikwenza uve kamandi. Kodwa uThixo ufuna singabuyi sibanjwe ijokho yobukhoboka, ngoba abantu abakhonxiweyo ijokho yobukhoboka kunzima njengokufa. Yabona ukufa into okukwaziyo ukwenza kukukhonxa. Ukukhonxa kuthetha ukuthi kukuhandboya. Awukwazi kwenza, umuntu ofileyo akakwazi ukudlala, akakwazi ukukhwanyaza, akwazi ukwenza yonke enye into eyenziwa ngabanye abantu. Kodwa into ayenzayo kukuthi cwaka qha. So ukuba ngaba sizulifunda izwi likaThixo, meaning sizawuzikhonxa ngokufa, meaning ukufa kwa-spiritual. Ukufa kwa-spiritual kunjani? Kukuhlukana noThixo, kuba kude noThixo. Ithi iBhayibhile xa ithetha nize ningabuyi nibanjwe yijokhwe yobukhoboka. Haleluya. Ebazalwane, i-choice yokubanjwa yijokhwe yobukhoboka ilele kuthi ekungafuni ukuma ngantoni? Ngezinto uThixo asinike zona uba masime ngazo, izwi likaThixo nomthandazo. Haleluya. Nantso ke i-devotion yethu namhlanje, sengathi singayithatha phume namhlanje uthi hey devotion namhlanje ithema ndime kudala uma ngezinye ngezinto abanye bama ngegobutyebi babo amanye abanye bama ngentonga ezomeleleyo anjalo njalo kodwa izwi likaThixo kulo kule jeni yobuKristu ufuna uThixo ufuna sime ngelizwi lakhe because buyeza ubuxoke buza kushukumisa ubuxoke ubuxoke buzawuza bukushukumise bufune ukuthi bukuwise amen amen cela nini ke nomama usanitizer nimnike indawo ohlala inkosi kakhulu njengoku nzawucela ke bazalwane si